is the special day and I suck, suck my lab. I'm sick, the bunch of old boss managers. The little dip in a shell of us.
Hey, stop doing it.
XO.
LFI vichini puropa apopende chile fwae kukuchitiro wise man musonda anai really na posok so kwe mavika mochimuela
timo yo fashion it's lode boy lebo na lebo amu jifa wazi
bisi mwetinga na chita activate bata pata tika muwata nga alphabet imagine nga shiba pa vibe ya ba ultimate chichimono kwitala mchalo kwa
mchalo kwa ikana bengi walanga shobu pila apia tula wamia pampia maisa mkule pekwa kuwamia kwa niko kinyamurila walu mwanya tuwale
makeniko 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 I'm the musical makeniko
tuwale kawa 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 skatka saba 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 apanile na kwanyo fata tufaya chongo milongo muwongo leo mfikisha chongo wadifiko njia ndati disappear pepe kempia ndicho nipampia emo mpita 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 mucha mpita ame makeni kefyo kaka mukaka ni doom mwone fikwe fifi ni munia doom kunife munine engineer musunga shate tishimwa na big one kutupata langa wawa mwona vanilani wala kawa avengi wala Kepapa bikwan, mulu wafu wa makawa Tuwale
Bisi mwetinga na chita activate Bata pata tika muwata nga alphabet Imagine nga shiba pa vibe ya ba ultimate Sichimono kwitala mchalo kwa
mchita neti Mchalo kwa ikana bengi wala nga shubu pila Apia tula wamia pampia Mwaisa mkule pefo kuwamia Kwa niko kinyamurila walu mwanya Tuwale
Makeniko
Hey hey hey
Makeniko It's all doing it Makeniko I'm the musical makeniko
Kawa 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 Skatka Saba 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 saba
Saba On your max tampe ni kutulo tanga ni we dream chusa beto tampo kutulo tamba Mfya grafo plani enti pa kupulo tanga Chefu pa meji ni potofu mfulo tanga Bali I'm here to fix posa posu naika Na muku shingile funda vya tulaika Gato kumanala tulo naika Little boy muluba kufa maika Mami tolaba kutula nga chute mene system If you want to witness then you come a victim Mwisho mwali mfabot kwa nchute system Shina liari kule nchute mingwa na ma big jam Bisi mwadinga na chuta activate Bata bata tika muwada nga alphabet Imagine nga shiba pa vibe ya ba ultimate Sichimono kuikala mchalo kwa
mchita neti Mchalo kwa ikana bengi wala nga shobu pila Apia tula wamia pampia Mwaisa mkule pefo kuwamia Kwa niko kinyamurila walu mwanya Tuwale
Makeniko 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 I'm the musical makeniko
Kawa 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 Skatka
Top commander Commander Kasevasani Best on Rolanando Musunga Mordecai Mina Rins boy Vashi Anton Selo Melo Gaza Miguel Jonas Dem Dem Nazis boy
Ay, esa pula saka la bakis Kila chiche fes Bisi de foras Kina tunch Terry boy
Tenta
Ouch
White Commander Shitabo Smart girls P1 gangster Zombie
Music
Boss Frieza Biggie Money Vashikoni General GCK Boss Mike Watcha Boss Caps Amaniga DVD Tunchi Pachingola Boss Chewe Kaluva
It's Sounds of X.com